Upuma api wena Zulu?
Mina ngiphuma eThekwini.
Ufunani la?
Uthe umlungisa usebenza kwelibhilidi.
Annie?
Yes, master.
Is this the new boy?
Yes, master.
Uthini lo mlungu? Uthi sizawudlinyula lapha. Angifuni mina inyula, ngifuna impupho mina.
Thula Ngcobo. Umlungu uthi lalela mina la.
Annie?
Yes, master.
He's a very tall boy.
How? Lo mlungu uyabaza makithi. Usithole, how? Usithole.